kito milengele kabangae Balinga tola na la biye na maeleo Mokile zalipe monene bongito e bandenge zalipe yango Ya sala bakoko baloba na mokili Ole na sani kasi kobosa na lokasa teo Mokile zali maya kwato kabangae Mokile zali e maya kwato Solo lelo bani Kaso kili sinikwe Mokile zali e maya kwato Solo lelo bani